Just fire band them, band them. No other can put off the fire. Aba! Umezaliwa bright star. Amelani wane kupinga cause na pingana na ja. Lord of mess, mwenyezi, daddy king of kings. Na futa zangu kiasi na kunifanya kuwa prince. You know me, kiroho nijui. Na kujua unajifanya kundoo kumbeni chui. Binadam complain, sumzari ya cocaine. Kuyu sirafiki mbona na kuziba oxygen.
Hey, watu vipi mazee? Roho kama chatu haona ga fair play.
Wanapinga tumesimama imara, tap kama mnara. Mwisho siku atajiona wajinga na zao kafara. Mwenye roho nyeusi mcheka na meno safi. Amani kwa Ivo Deus, Meshack na Zeno Hansi.
Oh, well, oh, oh, well, oh, oh, well.
Don't fear them. Snitch like
yeah.
Una delete him a snitch and it delete him a snitch like
pop.
Una delete him a snitch, okay, delete him a snitch. Una delete him a snitch, delete him a snitch. Una delete him a snitch. Yene ni mandugu, kumbe ni magugu. Kiwajua sumpi gash kama bubu. Hata ukiwa patano moyoni wejenga fence then. Funguwa mabano, welcome new friends then. Magano na ndugu wengine sense. Mapambano tunashinda bona fence. Wanazingu wa project, two bags poor pocket. His hatua rocket, utanijua prophet. Spime hizi levels ipi make homie. Machine hadi devil na release homie. Wahili jina, washirikina. Bona mtachina, hivi ni vina. Hakuna kudrop. Yeah, kasha bless you, nobody can stop. West Coast and Eco Hot. Tembo amechemka wepanya unajipa hop.
Oh, 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 oh.
Don't fear them.
Oh, 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 oh.
You gonna win the game. Delete him a snitch like
yeah.
Kuna delete him a snitch yani. Delete him a snitch like
pop.
Kuna delete him a snitch, okay, delete him a snitch. Una delete my snitch, delete my snitch. Una delete my snitch. Una delete my snitch. Una delete my snitch.
Mini bird's idea, mana wana nizushia maneno kiba. Rudy check life low, hapo ndipo utakapo pigwa mshanga. Mini bird's idea, mana wana nizushia maneno kiba. Rudy check life flow. Up on the boat, a couple of people, I'm singing.
Oh, 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 oh.